tumechalianga lelo. Tunakulaga mangolo, atuwachagi mbalelo. Tejo mpaka ngulelo, utapata kitalolo. Usije ulizia nyangulo, japo maisha ni shida. Usikate tamaa buda, ambania kama nida. Utafika wako muda, mdogo mdogo jitihada. Usije sahau ibada, wale madada wangara. Wakikusuta takera, chali wangu ni vipara. Awajuwagi madera.
Mdogo 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 mdogo, mdogo 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 mdogo, mdogo 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 mdogo, mdogo 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 mdogo.
Atutowagi maboko, japo tunaishi kiloko. Atuwachage okoko, atutakagi unoko. Atuna besi ni moko, akezedesha ni moko. Koko takula njiro, utombo megonga rinaro.
Wane vipi, ni viplo. Wane vipi, ni ojlo. Wane vipi, ni viplo. Wane vipi, ni ojlo.
Gonde dogo mdogo mdogo, dogo mdogo mdogo mdogo, dogo mdogo mdogo mdogo, dogo mdogo mdogo mdogo.
Te